mimi siwezi kujifunga. Lazima niende, lazima wadate, lazima nipambe tutatu, eh. Makosa dakika ni tatu dum. Nachukua kumshukuru Mwokozi kwa vitu tatu tafauti. Mahala menitoa sante kwa kipaji, bariki kazi yangu, eh. Ili nienda po nikafike. Naingia kejani napiga kasha wana dunga vipo wana chomoka. Aniko fulu mzuka sili imwani buku kumi kwenye mfuko, eh. Tatizo ni jina but I know. Doko doko ndakuwa kitatu, moja mbili tatu kwa tu wa tatu. Safari ya leho ilipangwa jana, nimefika kwenye babu, eh. Na waiter suni peta tutatu, wakitisha wapeta tutatu. Wadate wachizi kiwa bamba, eh. Twende home tucheze kia senali, mchezo wanipe nikupe, eh.
Tatu kwa tatu tukidona, tatu kwa tatu ikibamba, tatu kwa tatu, eh. Bamba bamba
ndani ni shida kumeshikamana. Tatu kwa tatu kwenye meza, ukikumbwa kumbika, ukishikwa shikika, ukitisha tisha tatu tatu. Juu hivi ndo wanga tunadu, eh. Baby mams wamekam ni kama mijipanga, juu wata mevata iti, eh. Na nyuma wameka funga, ina mano mebeba kitatu. Ayopu security no tight, let us see ever dancing. Dogo dogo mami usiogope, ayaye chuku chuku mami. Bend over, bend over, bend over girl. Ikibamba, twende home ni kupige tatu bora. Udate uchizi uropoke. Young man I thought you don't know the thing. Young man you teach me the thing. You're supposed to be a teacher, kill a master, cause you.
Tatu kwa tatu tukidona, tatu kwa tatu ikibamba, tatu kwa tatu, hey. Bamba, bamba, bamba.
You got my attention, tonight is supposed to be a movie. I supposed to be your actor. Moving in style, anaconda, lazima ni kukondeshe, hey. Lazima ni kukill, baby, yo, because you are a killer, If you really need my money, you must tingisha, tingisha, Don't show everyone what do you have, because you carry something like a bomb. Tingisha, 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 iso vitu. Juleho kumenuka, boom, 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 fire, eh. Gwara, gwara, eh, gwara, gwara, hey.
Tatu kwa tatu tukidona, tatu kwa tatu ikibamba, tatu kwa tatu, hey. Bamba, bamba, bambika. Tatu kwa tatu tukidona, tatu kwa tatu ikibamba, tatu kwa tatu, hey. Bamba, bamba, bambika. Tatu kwa tatu tukidona, tatu kwa tatu ikibamba, tatu kwa tatu, hey. Bamba, bamba.
Yap, 5K mwenyewe. Ya, ndo manake.